I never said it was so hard to breathe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my victory.
Okutoba kw'omusajja kutandika yaakazaalibwa era tubeera olw'ekisa kya Mukama gyatuwa. Nze nawe ffenna tulina ekirooto eky'okutuukiriza era olw'obugumiikiriza tujja kufuna nga tukkiriza. Bwe nnali ntandika nanoonyanga obudduukiriro nayiya buli kimungo gyeko eky'emize gy'engalo. Napatikana wadde ng'oluusi saalyanga kyaggulo naye nagumira ku batalinanga bigere na ngalo. Nalina ekirooto eky'okuyimba ng'era bangi bampaana n'engomba nga bayimbi nnyo bangi abaaliko nga mpe engombesa njagala mbeereko. Nayiribazirwa bato zonna nziyiseemu studio nzirumbye ntutte nnyimba ku radio interview bambadde nnyimbye abantu musiimye buddiiru nfunye embeera kati mwana tekyali yeemu ate nkyafuna bingi kuba ng'olugendo lwe lumu lwe ndimu. Nakyaliddeko eyo mukwano gwange Bobu nanyumiza ku gyenvudde we naye nga si byangu. Sole yabadde mpanvu naye mu bwangungu yangambye ku kyalo kwava ewaabwe be baasingangako obwavu nga n'abaavu nabo babayita baavu. Taata yafaana baleka nennyaabwe abaana baali bangi nga n'ebyetaagisa bingi ye ng'omukulu ne yeewagula bwato n'alumba ekibuga. Yakola buli mulimu gwoma nnyo mu by'obutakoleka anti teyasoma nga bw'asindika ne kukannya ewaka bwe yamanya ennaku ye era bwato n'alemerako. Kati eweza emboozi nkadde ku ye bukati ebyobugagga byalina bisuka ku kyali asuubira ku kyalo nga tannatuuka olukiiko teruteesa. Akwata empola ye ng'ombo gy'akozesa nange navudde muyigiriza kano from nothing to something.
I remember times when I never shined. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out.
How are we through?
And it's my victory.
Buri omwe gira ngo nobasa garuka mu ngo nimbasa.
Nimbasa.
Buri omwe gira ngo nobasa garuka mu ngo nimbasa. Ja, akija tambara mweta chakabaro mujezi boyi kanyankore hamwe n'amazina gandi konkati ya iwo mushayo mbekire we oli omuhanguzi omuri kimwe kyekyori mulamukama mwe bazabwe kyekyori. Things ain't easy toiling and none shilly. Eluvake yo nyesibuka yo na mwanda banga netala. Gambide na nankamanya gambide na nankoria. Nicho ndi kuwa gandi kuhamia kuwa gambira. Mwane wakoda munonga manyano tunga. Otaha mwamanyi iwe mwojowe na sister buraza. Gambina na shwentokwe.
I remember times when I never shined. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in life. Came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my
special recognition, man. I recognize me among what you deco alive, my life and career. Producers, presenters, DJs, promoters, and more summer fans, man, you keep me going. Sylvester Abrams, Ryonga, GNL. And I remember those words in the hip hop book on 2015, and I appreciate, man. End of the week, MC Challenges, thanks for the platform, sure. Big mode up, don't MC, too bad. Salute you, bro. Sinatuka na agent aganda bayo. Yeah, it don't matter where you're from, whether downtown or uptown. This message goes out to y'all. God above all. Buwanguzi.